kutembea waambiu yasikie Bwana unipandishe Bwana uinue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe. Sina tamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea naomba. Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe. Sikae duniani ni shetani na tazami ya binguni nitafika kwa imani. Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe. Nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana unipandishe. Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe. Mbele ninaendelea ninazidi tembea, maombi yasikie, Bwana unipandishe. Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe. Bwana uninue kwa imani nisimame nipande